Here's another one.
Here's another one. Here's another one.
Touch.
Sije maneno yangu maneno matamu kwako nikaja chezea, nikakuweka moyo nikakuna muhimu, kumbe unapita njia. Kila kivuta picha naona kama ni wewe, ni wewe kila picha kivuta kama iwewe, aniwewe,
aje niwewe, unaenijia kila siku ndoto ni mimi, niwewe, aliyeniita nipo mola nisubiri mimi, niwewe, unaenijia kila siku ndoto ni mimi, niwewe, aliyeniita nipo mola nisubiri mimi.
Kipa likizo likese kimwomba mola, hata nipenda busara welazo bimbi melala lala. Asidanganye na hela kama ni upendo wangu tugaone, nilipofika hewama inachojali tuelewane. Kila kivuta picha naona kama ni wewe, ani wewe, kila picha kivuta naona kama ni wewe, ani wewe,
aje ni wewe, unaenijia kila siku ndoto ni mimi, ni wewe, aliyeniita nipo mola nisubiri mimi, ni wewe, unaenijia kila siku ndoto ni mimi.